bingi bambi ogulanga yo sukari na matano gatwalira batayi babinywe ensimbi zikyusiza bange muno mukabiyo yazirwana nawe nebokola sente nozipanga nojuze nseno emikisa wegiva kujukira babatasalatiro bambi balinga nawe kufuranti oba wawangula nabo batime bambi bambi ebyensi tebikukyusalangi yadenga binyuma bebitomeza bangi jukiranga jova kikuyambe ne mjogenda jukiranga jova ne katonda kulembere byokola
jukiranga jova kikuyambe ne jogenda jukiranga jova ne katonda kukwatireko bano bakulabye ngoli nawo fe bachali babo kuchido tukwate kumukono tusikeko tatusibira kakokolo twalinga omo yalanga tumanyibye tukola muli famu ebibala nokuwonga twawonga sala zamo kama era wachane tubaza wabatekeranga jala kumwanyo bakoze chirine kusaksesiyo bamanyo bunafu bwana amanyigo muno mukabiye muno dala dala
jukiranga jova kikuyambe ne mjogenda jukiranga jova ne katonda kulembere byokola
jukiranga jova kikuyambe ne jogenda jukiranga jova ne katonda kukwatireko
no matter how far you go these things come and go it's all about the love you show the homies that were there before the ones that helped you go sigara mu mutima ngoli wadala toleka bantu bokusiba njala omusanyusa nesala nga saba endala bacho mukama emikisa nga jongeza
tamanyi jafa tamanyi jagenda obange mbwera bire yajola abakuyamba tegwe bosamba weyisa mubyani ali kuyamba ili pazo palaso bye mulitulanga tugamba timusa tugamba sitani ali nefujo kanada bwetwajange pombo yachuka afuna netondo weyafuna weyafuna nejogo tewera bira bakuyambye tewera biranga jogude bana babate womuyala baleke ne musanyu baberewo
jukiranga jova kikuyambe ne mjogenda jukiranga jova ne katonda kulembere byokola
jukiranga jova kikuyambe ne jogenda jukiranga jova ne katonda kukwatireko
abo bano
music.com.